ngithi keke ngibe luthe empilweni. Hey, bethu phendula nini lo nkulunkulu engimkhonzayo. Wozane nezobo imisebenzi unkulunkulu angenzele yo, nami angimangazi yena use fela wangisula inyembezi. Wozane nezobo.